Tumesha asa sitoka zamani. Watu wetu wanajua sisi wa thamani gani.
Hey yo DJ, asante. Representer, asante sana. Mashabiki wa so give up kwa artist, love and peace. Asante sana. Magazeti, asante. Kwenye lefty, give you video wana wana checki. Mtoke support, chana na thamani talks. Hey yo DJ.
Ngumu ya maisha taiti, hauwezi toka bila kufaiti. Pasipo mtongo madharau kitaa, dhali ya bongo zishangae. Bila elimu ntapataje kazi, sija soma natumia kipaji. Walo soma na wanataka kuimba kama mimi, taka kuimba kama mimi. Zindharau sote tunakwenda futi sita chini, futi sita chini. Toka Arusha nitatimbada, bada kazi tukutane ba. Hii track haifanya DXI, Mungu baba nifanye wepesi. Na Arusha wanangu wangu beti, pika pesa la kumbuka benki. Konda usimpe mimba denti. Thanks for the support, appreciate.
Hey yo DJ, asante. Representer, asante sana. Mashabiki waso give up kwa artist, love and peace. Asante sana.
Ever since I was born that day, mama kujua kamzado mokaya decay. Tikisha bongo tanza N-I-A, U-G-K, N-Y-A. Sinipe talo nipe M-I-A, kwenye M-I-C mini make my way. Soko lina foko adim zato mokaya niko jiko mbaya. Full verses on fire, kata maneno kubali wito. Naifanya hiko ma people, sirudi kosa lofanya before. Ne mwamine takumiza moyo, kata maneno kubali wito. Naifanya hiko ma people, sirudi kosa lofanya before. Ne mwamine takumiza moyo.
DX, my nigga.
DX, salute. Shuja, my nigga, where you at?
Hey yo DJ, asante. Representer, asante sana. Mashabiki waso give up kwa artist, love and peace. Asante sana.
Sinaga kiburi, mheshimiwa Mr. President Magufuli, I salute. Wote mtimba kwa show, hit a few red in equality, navi ni call. I salute, DX, noise makers, knock knock, domo kaya, chee.